jotamani halaji malifu.
Toyo stijo tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem altinere didi lewru juin hitan 2025 sakrab dungundum hedadi hejuj amen dili linde mangal mudum bete hannafu michalmin amsan. Puddiran kabaruji amen de haltande omwide imoji defu futile lid amen di e mangal mudum fu altinere didi lewru juin imotobe ujinaji temet e tatom chapan joyom temet e nae njoyom jenayom kanyo e woni windi pe hawadan gollo imagol. Lili indi e mangal mudum fu kanyo fayo ton yungi tipi ngom e lid amen di chagal lid amen duon muritani nukum nundirtan bera. Ketto faham halde hala imugol leedi amen di andinde tamdu wiide santruji tati gondi le region Badiangara kanyum ka igginaaw nabiram nokku goddo kasem sabe rafinde naagu ministre en kumani be kabaruji bilide sariyaaji le gubal gal be noddirta AIS le nyalmo hande o kanyum en ka bami anni e fondude kabaruji mu en bilidi en sarugol le on do nokku dum wadi caggal balde didi jidal gal be gadi bomako do sakira dun sembe kabaruji dum jogone on beete hande bismillah modom hedaade dum imagol defo hitan 2025 kanyum ka fuddi altinere didi lewru juin hitan le lendi e mangal mudum fu fa yotto nokkutobe noddirta mbera ana le leedi Mauritani don to nyungi malin ko be nyungi tibe won hitan hikka imotobe ujinaji temede tatom chapan joyom temede nay en jenayom kanyum e woni bindi be fa wada goldo imagol hakkone mabbe ana bindirbe ni tambe be noddirta candidat libre m ujinaji sappo e jettoyom temdere chapan jiddi en jeegoyom kulligal modo kumani do kabaruji bilid e ndele leere kanyum ka holiti wiide dabereji di ka fu fiyama yella ngal do imagol kanyum ka haba wadirde no fewri fa keben famtar kedde Umar Wagalu
def hitandi ka leedi med indi ko yaata centre ngaji ujunere temede jette chapatne didi gon leedi malindi fo mangal mudun nokko noddirte do kambera leedi murtandi ko yaata imotobe temede do chapantoto taton gon ton rewbe kanbe wadde def hitandi kende idum bur rewbe ujunaji temede ro ina chapane jeddo me taton lamo holliti wiide dabareji di fudda ete do hen yella dido imalian laaba le lebbi jabbinodi suudu humininu kabaru imo golle leedi meden di ndum noddirta centre national des examens et concours holliti satude ko sukabe ngadi ko dun yawnete be bindi batakiji fewde academy ngaji gondi le leedi meden di le majjum be bi defo wadan bamdi didi lewru juin yottade nay lewru juin jababu idu ndokker sappo jidi lewru juin hitane uina didi e nokay joyi
region Badiangara o imotobe ujinaji jeegoyom temede jeegoyom kanyum en chapan jeddi e joy kanyum en wontom e pechal hakune santuroji chapan jeegom e goo e santuroji tatile on do nokku kanyum ka egginama nabiram nokku goddo kasem sabe rafinde nagu non holitiri wiide horebe kumani be kabaruji bidi e jandele on do nokku hayaben do yimbel kanyum en do holiti wiide santuro goto kanyum ka heddikele on do nokku gollirgal kumani do kabaruji bidi e jandele nokku o mo noddirta academy d'enseignement de Badiangara hore mum bin kanyum en ka holliti mimsa mum em sanne fewde e ko faaba mum ya fu wada ka fewde imotobe be santiri ngaji mum em eggina natira nok goddo kasem lamin sumawru kanyum wontum jokko hore academy d'enseignement Badiangara wonko o wike jado amen gondo le on do nokku don adama jigiba kede sitasidibi
du combo doit composer
genni du combo suka mudu ana hani warda imagol le genni Badiangara gami famintan fa hannen wi du combo kay gundaga kay en hani imidade won genni noddirten kasin i jelima kay e bayna hayre bele commune duri imoto me won centre goto non nokku noddirtedo dobolo ga dobolo ke jabe warda hikka wadde imagol do sabe hitane fu lamu ana fiat dabreji fa bo suka be mebbe ben wara ga gaddo heba ko wadde hikka sabe lafi kalisi o musa ka fo hore mudun du maire on yowa hikka.
Alors la situation va reposer essentiellement sur la collectivité.
Ido kabaruji fu wara may tutude hakkilaji modom do majjum do hello amen Facebook na do compte X. Le communiqué god jiltinado alama go o lewru juin hitan 2025 hore mangal padem le lede amen di kanyum en ka holti wiide nokkol hono bulke sikay e monduro kan e be gondi haybude dum haybu ko e bayi fu ciagal hippangol ngada ngol on do nokkule on do wattu goto do fu kabaruji bilide rafinde na ko kewdi kanyum ka holtama wiide le holtama le nokkule kewdi gondi le saha lede amen di fa keben famtare kede Umar Wagalu
li alan ko lewru juin nokku no dirtet bulli ke sikanya fanjotida munde oro arme o hollitidi imadraji murudi wat tondi harbi ki yonki habdi mudu en be hewbe de bonni ton moto ngaji dunon be kollitiri wiide wattu jono be kala galgatara no bara be barata gaaw yimbe le taton jogi be kaborde didon be yo worbe goto yo debbo hollitan wede kanyi en nanga ton be do yimbe lane sikita wakkati fu falade ton jamare de so bonta kalisi jumude orange money le dene no dirta jidara wattu jono konjalde an gonde wadde do hen fa fame yimbe le hebe gollidita le oɗo nokku fanden keddotole sa haleedi nokku noddirten ansongo dende noddirton tizimizi wiyama jamma alan ƴaɓɓinoɗo yimɓe ene joyna kaɓorde kañen naati toon eɓe gonno dow moto wakkande ɓe utti yitiyaade dow nde nden ɓe caaki jamare nde fuf ɓe jaadi e dabaji kewɗi dow hollita wiide
kawrtal balɗe ɗiɗi ministre en kumaniɓe kabaruji ɓiliɗe sarugol fayotto hakkeji ɓiɓɓe adama em le guɓal ngal ɓe noddirta AIS le ñalawma hannde o ka timmi capantati lewru mai ɓe tiindu fana majjum yew tewtude ittude ɗati fundude kabaruji nawirɗi banngal sarugol le on ɗo nokku le ngal ɗo kawrtal kadim em ande banngal kabaruji ɓiliɗe sariyaji yurɓe le leyɗe hono burkina faso malikan e niger hawri e majjum ɓe kolliti ɗati kewɗi mbawɗi jokkede fa ɗum heɓa lawol dow fa keɓen famtare keɗe oumar wagelo
le oɗo boto gaɗɗo bamako ɗo kamɓe ministre en kumini ɓe kabaru sariyaji le fedde AIS nde ɓe kollitide ɓe garan joƴƴinde fedde hande huncede hoore sariyaji le ndeɗo fedde du ɓe bindan le beme ande to hono yimɓeɓe ɓe dartata golluɓe toraji cattuɗi kañum fa yettoyo habdi mabɓe ɓe noddirta terroriste en e cottoɓe kaɓorde e bonnuɓe nokkule kewɗe le majjum du ɓe garan tottidirde hono yimɓele kanɓe sareede na kanɓe ñanguede le oɗo boto du ɓe garan darnude fedde hande huncede hoore nokkasunkoɓe gori kañum fa yettoyo rende kasuji mabɓe mawɗi ɗo haqqiji ɓiɓɓe adama en kani rewede oɗo boto kadim en andi adi wadde ɗum tafen fa ɓe kala ɗati kanɗi nanguede le leful AIS ngol
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
le communiqué goto jiltinaɗo koƴe kurɗe ɗo bemal andal kesal ngal kana hollita ele muɗum wiide gollirgal moɗo kumaniɗo kabaruji ɓiliɗe e duwanne leydi amenda na wondi yeyude to mobilaji fayoyto kulantereji goɗɗi kasen ɗi nangi oɗo kabaru ka tewtama andede so tawi ɗum gonga keɗe sitasi ɗi min
o kabaru yeɗamɗo bema ande ɗen ana hollitita wi hooreɓe duwan e leydi mali ana wondi e cottude mobilaji kay kuleji keɗi nandana muɗum e coggu yafuɗo le wi communiqué on o coggu waran waɗe jatti lewru juin hitan ujunaji ɗiɗi e noga e joyi ɓen tewde yimɓe fuu has gunɓe e soode ɗi mobilaji e kulleji nodda numéro goto yeɗade bema ande de ga caggal ndugalngoji ami waɗadi mi ƴeewi mi tawi o communiqué ɗum pene noon kanko noddirteɗo amadou sisé hewtuno haala le direction national des douanes leydi mali hollitiwi ɗum pene ɓalleji crin caggal muɗum battan junggo ko wondu ndu talkuru ɗum hunde ko weltano saabi ɗum nanna e battan junggo kanko hoorejo duwaneɓe leydi mali caggal muɗum sa ƴeewi kasi datta ko winnaɗo ndu talkuru communiqué yo noga e jetti lewru me hitan ujunaji ɗiɗi e noga e joyi leydi talkuru kasin ana winna samanko ga datti fo walado muɗum le ndu talkuru kasin mi ƴeewi mi tawi hen alhaali fof ko hollitata wi ɗum talkuru winnande to dugan e leydi mali walado ndu talkuru caggal muɗum miɗen famtina jamare wi kabaru ko naari banggal coggoji mobla e nannan muɗum ko duwaneɓe miili wadde yo ɗum guykaji tan wonko yimɓe yoga miili wadde tan yalla anan bonna haaje jamaren
keɗa sita sidiɓe fa ham fa o hanna en kabaruji ɗi haalaji muɗum mema e yontere ɓettiinde
alkamsat ƴaɓɓini kanko ministre humni kabaru cellal leydi mali hollite one tewtora yoga fuu maɗɗo nawaɗo muɗum nangira kono woɗɗile cuuɗi dogotoroje ne o tinno o hollite inde o dogotoro dogotorat to ɗum waɗi kay wattimo ɗum waɗi kanko ministre colonel assa badiol touré hollite o kabaru caggando debbo goto ɗoɗɗo nawaɗo muɗum dogotorore waɗi vidéo goto holliti honene jogira junggo dogotoro ɓe kabaru meɗa yon tan kasa ana janta do lalnugol imagol ko noddirta defo blan ko watta cullekol darɗe hoore muɗum ɗum hunde wadde lamdu kewɗi ko samibini ko hono muɗum watta le cullekol gouvernement lewi andeɓe kabaruji jande no hollitiwi ñalaɗɗo warande honegol imagol ko noddirta examen blandu waran waɗa le cullekol gouvernement affaire da muɗum en timna kabaruji meɗa yon tan ko jantato ɗo darnugol yeygol dabaji le guende bamako fortata kati e kulkoro o anni ɓamama to gouverneur en ɗen lamboɗa ɗiɗi le ɓatta ko ne julle laya cottoɓe dabaji hewɓe ka e kilie en holliti metti muɗum ndo o anni ɓamaɗo
ko nawri banggal belki sembe calɗimi andina on wiide stade malien de bamako kañum woni keɓuɗo kuppo kawrtal capan jeegom e nayoba coupe du mali ɓe tappi joliba ase ɓe gatti ɓe baddel gotel ɓe keɓa ɓe kewi baddel gotel final o waɗi asawere ɓettiinde stade don mo noddirta 26 mars bamako ɗo fa keɓen famtade fa ham keɗe oumar wayyalo
kanko défenseur stade malien de bamako noddirteɗo mairie camara kanko watti baddel gotel ngel guelɗo baddel o watti ɗum wakkande balade heɓno silima capanɗe jeegom e ɗiɗi ana hollita wiide coupe ngaji ɗiɗɗi fof stade ɓami ɗum ñalawma handen o ɗum woni championnat kañe coupe du mali figol balare juuɗe koɓe noddirta play off koye ɗum wonde jokkitede fa nden le leydi meɗen ndi le ñalawma tatoɓo fedde tumbutu nde kañum hawi stade malien de bamako joguiɓe coupe o ñalawma handen o ɓe gatti ɓen baddi capanɗe jeɗɗi e goho ɓen keeɓi baddi capanɗe joyi e tati ana hollita wiide guɓal tumbutu ngal so be ganni match mabbe garowo wotan be latik champion Mali le basketti ko nayri bangal rewbe stade malien de bomo ko kanyu lati champion tiagal ko be kawi tile tati ko be cekiti hawde ko be kawi joli ba ac be ngatti ben baddi chapande jeddi go ben kebi baddi chapande jeego me jetti ko no dete playoff ko mi citi wiido gubal fu kebu ngal so hayu ko tati an holiti wi latik champion sef depuis e ko di joyi warta
sakrabe o pami don mi kaddute kabaruji amen di bete hande hono no andirdon ni ido kabaruji fu wonko woni hem buppi ko on pama e nadu ko wonko woni hem buppi nadu ko on pama e on bay hultide men en dum do on don numero ngadan chapan jidi en jeegom chapan jene e jitti chapan joyi jeegom chapan joyi jeegom mi ngadan ko woni e bawde amen fu yalla mi kuncana dum hore odo journal kay magazine ngalo jikita jom odo fu no bay hittare dum gollegal amen gal mi noddirta ko no fu ne ngadan 37 321 mere mere no ga fandi ka fu kina taw don bun noga e credit le telephone modon faiso fu mudu tacca ite fan jaa fi nuku honon andirdon ni do e seeda yowtere amen de wonon jikitaade wa salaam yowtere amen kertanaado hawallu nyalom hande o kanyuka ananaawri bangal imadaraji di nanchinobe kabaruji leede amen di holta wiide kanyu en ka koyde mu em tanni san fewde e humpintinde jamande ko naawri bangal kutteje on do golle fayin so bendo yimbel kanyu en ka hebano faaba mu e urto o enje ngani yogaji ngadonoji imadaraji san fewde on do golle nyalom hande o ka du wana ko sugli dum en feynom holitiri wiide yimbel hewbe non kadi men hewbe andanbe kabaruji bilide majjum magazine amen nyalom hande o kanyum ka maydam kulibali kan ke jabe am gombe credit du de landini dum anni ko sita sidi be kan Omar Waygalo fewni en do majjum e nyallejam
journal ngal noddirte le sirso ngal do journal bindo walle yontere funde wotere holiti widan andini jati kutteje ko wailtagol wattu wonde wadde nyaloma hande no dum e tayde fu wi sa jeewile hitande kabaruji be dokkata ko nayri bangal no wattu wonde wailtiraade do jabata kabaruji sappo wattu jono wi journaliste en kani wadde imadraji Mustafa Jawara kanyun redacteur en chef ngal do journal
le financement certes
faaba muy en tersino ko natto sawde journaliste heba wadde golleji men wodere famina jamaade do kuteji wetla ko watti sabe hannen do huune ko hewti bani ara futtida laaji do natti sabe do hayebe ko he hannen ana wondi e yaade jolal sa jeewdi tida laaji journaliste hana domde jaati hokke balle ko so winna hono kabaruji ko nari bangal weltan watti
sikaso kanko Abdourahmane Bamba o journaliste le radio mo der sigida nyeta o wakkati fon watton animation ngaji fo hokka jamaade hakkilaji lobbino watto wonti e waylitirade o haali jababuji dum o hebi nyaloma hande no
dans les zones de leur paillage
le kujje de kangi itete ton hore be den kujje jibini walle wotere ko hebta golleji din watti fu so nukuden asama kangi ittama ne walle imotono udda geede den fu e damudun minijeme be ana golida e mangal par ko noddirta o so feren ko yamirta be takkude ledde den be golida kasin e walle noddirtene commission foncière ko fu kay horebe o so feren
les usufruits
journal vert di Mali ngal do journal tan won le leedi meddindi kaalo wal wakkati fu no wattu wonde weltirade wori o wi tawde wi be kebata mballi ko ko iwrata tiagal leedi ndi fu o do golle wana ko yaafi Adama Samu Sissoko
les media
hono hewtina kabaruji wana balle ko fu watte fu so futti ngi golleji nukkuje to hono ittita laaji mata mi won jaati journal sen yogabe kalnde kan ana tidi jaati neddo heba kabaruji be hasingin en mudun watte fu so be yotti hono den nukkuje tewde kabarji mudun sabe hannen en le watte lafi deejere tiagal mudun dum kabarji yogaji antun tiddi sanne sa sele winide yeda tan ana nato sabe heba tidalla
pression
o yidi do farati janway buitaade jaati so ni journaliste be paabama ko nayri bangal jande hono Issa Bamba o andal kabaru hawaluji hokkiri hakkille mudun
ido serije se former
ben hani tinnaade hannen be jangina journaliste dum kulle fugu nayri bangal weta ko watti ben hani tinnaade fa hannen journaliste men hokka jamaren hala ko muuyi katti la ko wonde mebbe first time balle ko ko hakkete ana fandile golleji mudun ben hani wadde dum tabdum huuna hannen ko sugli homa fu
doob se dire que c'est une question vitale
tawedi wi de pelle ONG gonde le credituji di kanyi tiagal leedi ana gonde jangindi fu jababuji ko heba ko kay bunnata bernde kanko Ahmed Sekou Diallo lamido fedde ONG no dite afad o wi habude no watto wonde wailtirade o wi no jabbi bangal kebe
nous arrêtons pas
mene fa handen mede wondi e jangude journaliste en doddi golleji samoji mene wada hen dandurde jaati hono journaliste wawdo winnude kabaruji gomdundi sanne ko nari bangal weltan watti ana heba hore e mudun sabe hannen titala anane leedi tatteji fu dungu nate sabe hannen yoga mebbe jaati muya wadde hono di golleji gabe anta fa hannen journaliste ke yo neddo tan han famtunde adna fo e damudun.
Journaliste be darne muudan mawni so ni ngadi emission ngaji mawde le derde kaltet le nokkule de no wotto wonde waylitrade ko wonde gollede nyaloma hande o fuf so ni journaliste be ngattali hen koyde muudan tan ko dartete ko hebataake.